wananchi watukufu wa dunia, ningeomba msimame tumkaribishe mtukufu mkombozi Yesu Kristo kwa makofi. Asante sana. Welcome Bwana Yesu, welcome. Welcome Bwana Yesu, welcome tumkaribisha. Welcome Bwana Yesu, welcome. Welcome Bwana Yesu, welcome tumkaribisha. Nyoyo zetu ni giza tele. Welcome. Welcome Bwana Yesu, welcome tumkaribisha. Akisha ya Bwana. Welcome. Welcome Bwana Yesu, welcome tumkaribisha. Tuone neno la kweli. Welcome. Welcome Bwana Yesu, welcome tumkaribisha. La kawaida lina giza tele. Welcome. Yeah. Welcome Bwana Yesu, welcome tumkaribisha. Welcome Bwana Yesu, welcome. Welcome Bwana Yesu, welcome tumkaribisha. Welcome Bwana Yesu, welcome. Welcome Bwana Yesu, welcome tumkaribisha.
Mashada sasa tumewacha.
Welcome. Welcome Bwana Yesu, welcome tumkaribisha.
Na zile zote kwako.
Welcome. Welcome Bwana Yesu, welcome tumkaribisha.
Kunyongwa na kiwaru
Welcome. Welcome Bwana Yesu, welcome tumkaribisha.
Kwako ndio kuna baraka.
Welcome. Welcome Bwana Yesu, welcome tumkaribisha.
Yesu ameleta ukombozi.
Welcome. Welcome Bwana Yesu, welcome tumekaribisha.
Asha kulipia madeni.
Welcome. Welcome Bwana Yesu, welcome tumekaribisha.
Asha chukua na mizigo.
Welcome. Welcome Bwana Yesu, welcome tumekaribisha.
Wapenda wote tufurahi.
Welcome. Welcome Bwana Yesu, welcome tumekaribisha.
Kwa mama na wazee, vijana kwa watoto, ningependa msikie hotuba kuu ya Bwana Yesu Kristo.
Ayayayaya. Ah. Wah. Wow.